me deal, let me deal, let me deal. Why don't you come to me and say my yes, my yes, my yes, my yes, my yes.
You go pick people who's love me, but die.
Deal, let me deal, let me deal, let me deal. Why don't you come to me and say my yes, my yes, my yes, my yes.
You go pick people who's love me, but die.
Mbele kwa mbele, asikwachi nyuma katu. Mbele kwa mbele, yana hila maneno ya watu. Mbele kwa mbele, usikwachi nyuma katu. Mbele kwa mbele, yana hila maneno ya watu. Boy, down on my knees, baby, would you marry me? Tambo toka zamani, ramani hii ni wena mi. Na kukona kismati, kismati. Manavigeta wengi mana placemati. Kama wewe sipati, sitaki kupoteza pendo lako la dhati.
Black
life matter.
I say love life matter.
Hey, I be a shambi, my missus Carter. All I see is love and I love its color. Najisikia amani bila kisu kwenye ala. Mama siwe ni kisu jona kata hama fala. African queen jiwe kubwa kwenye bara. Na misi ndo jabali manisome hii ibara. Up and down like Impala switch. Kama baadi so najisikia bitch. Maneno chini joma kini juu ya pitch. Maneno mingi huna mama me like this. Na kusikiliza kama nipo kwenye stitch. Mama Maria vile unanipa ma peace. Positive vibes only. Manisha tuliza boli. Nasaka pesa so we bowling. Hey, mapenzi yetu classic suit and tie. Malongolongo sumu tunapenda uhai. Unanipa sababu ya kujimwamba fai. Na usiogope kifo cause love never die.
Mbele kwa mbele, sikuachi nyuma katu. Mbele